Real simple, so I make it real hard. And I knew you were the one to put a twinkle in my star. My auntie, I'ma love you for the person in you. That I promise I'm your wifey and your fan and your boo. When it's dead, through us part, past dealt to your heart. Got the keys to my heart, so you push it to start.
Kiss, 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 kiss. Kiss, kiss, kiss.
Awane lupa ngumfazi wepepa Ngizwe kipa ziphelele inkunzi namathole ngeke ngisalokhu ngibambezela Ubumthanda ngisema niki niki Wabasibo putma ningi ningi Yeah, yeah Tshela usibali ngithi hope coming through Khona ezophuma kwi-OPW Mine nduku ngikhawulile Ezangakini insizwa zawukile Nabo bawulile Amacala ngiwahlawulile Tshela umamezala ngicela linde Ngisaqongelela amasenti baby Sondela 20 Nengube mhlobo ka Katy Perry Sondela baby Funela umkhongi
Ngizogu washela Washela Kiss Ngizogu washela Washela Ngizogu washela Washela Kiss Ngizogu washela Washela
Jaba zigu tezi Masitela, sitela isithando sami.
Tell your daddy I'm coming, baby. I've been grinding and I've been saving. Give me cellar, I hope you're ready. Ukuvusa umuzi kababa.